Chris MC. Guess what? Expensive. Badalama sela sio tatizo, tatizo ni lo badalama demo na vichupi. Badalama sela sio tatizo, tatizo ni lo badalama demo na. Bata 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 temwa bata nimepata, mana sina shaka wacha nile bata sinza. Bata temwa bata don't mind, yeah yeah. Tunda zuli wanza kama uwa, mziki mwanzo mwisho nomba dua. Staki fananisha leo bata, mana kila kona nikipita naona bata. Yani liko ngumu sana kuisa kachapa, nilikaza nikipata bro basi sina jama. Mana soli za okelo edi mchizi na chaka, hana msada kunisema kutwa na kesha gaba. Yani liko mbaya sana siwezi simulia, hamna jema hamna ndogo hamna cha kuambia. Tema bata nyina mimi tema raha nyini nyinyi, sina haja ya kwa simulia. Sina shida teme bata wacha nile bata, mana temwe nenda neza kata taka shata. Bata temwe bata no bata temwe haso.
Kuna vita mtamu, batani nimefika, mapene nimeshika, na pisi zinapita kwa zamu. Baka kuna wika, shushi olita. Show, 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 ni show. Show, 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 ni show.
Demu mwenye mguwa bia tunamtongoza na soda, agama afanda katoa order. Madalalo mejiloga, wateja kibao alafu kiwanja kimoja. Atuvuti subira, tunavuta sigara. Tumona tunanjaa, tumeshakula hasara. Tunatumia sululu, kuchimba mikwala. Waoli tunalewa tatu kinywa biashara. Nakufala kiwa katikwe nubungo maji, ukilewa na sukisima na kutia chaji. Shawai gunya pombe nkachanganya na magadi, kashusha mikono mbaka mwana wako nyagi. Nanguwa madem na koleo, bati ya kesho tunaanza leo. Atuangaliagi unacheo, kwenye bato sije na mkeo.
Leo kuna vita mtamu, batani nimefika, mapene nimeshika, na pisi zinapita kwa zamu. Baka kuna wika, nshushi olita. Show, 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 ni show. Show, 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 ni show.
I know you didn't expect this.
Here we go, here we go.